Kwanza nasema alhamdulillah, imejaliwa nimekupata weaya, mashallah. Mungu amekupaka nuru kwa sura, hayo motundu kufuru kudura ya hawa. Kama chotara ni bebe ya kuvimbiaga, sio masihara, we ni mnyamwezi. Pombe sigara nitaacha, ila sio kukwacha wewe baby. Tabu zipo tu, benga iko na maneno ya watu, kwangu wewe tu. Zile sogea sogea baby, usogee na mimi. Kama kupotea kupotea, basi upotee na mimi.
Hayana dana dana, yanataka uangalifu sana sana. Ukimtaka waifu bwana bwana, kuwa mwangalifu wewe. Yani nini lahai moyo wangu, kuwa nami nimependa tu. Na hakika moyo wangu, huyu ndia unayependa, hey. Sihize kuwa wife, kamuja pewa mafunzo ya kuwa wife. Sio wote wana malengo ya kuwa na wife. Can you make it serious? Yeah, yeah. Mazile sogea, sogea, wewe usogei na mimi. Kama kupotea, potea, baby, we upotea na mimi.